SBS Radio.
Kumanaan qof oo u dooda dadka qaxootiga ayaa ka qayb qaatay dibad baxyo axadii ka dhacay dalka oo dhan iyagoo ku baaqay in qaxootiga ku jira xiriyaha dibadda Australia la keeno. Isu soo baxyadan ayaa lagu qabtay 20 magaalooyin dalka oo dhan oo ay ku jiraan Melbourne, Sydney, Hobart iyo Alice Springs. Chris Bean oo ka mid ah dadkaas oo qabanqaabiyay dibad baxyadan ayaa sheegay in shacabka Australia ay ka daaleen arxan darada ay dawladda federaalka ah u muujisay dadka qaxootiga.
The rally today is calling for a fair and welcoming society, and that is a message that resonates.
Dibadbaxa maanta waa mid ku baaqaya bulsho soo dhaweyn leh oo cadaalad ku dhisan. Waa fariintaas tan dadka qalbigooda ku jirta. Waxay ila tahay in dadku midnimo u muujinayaan qaxootiga, waxayna doonayaan in qaxootiga loola dhaqmo sida dadka kale loola dhaqmo. David Mann oo ah madaxa Refugee Legal oo ah urur u dooda qaxootiga gaar ahaan dhanka sharciyada ayaa sheegay in Australia ay ahaan jirtay dal qaxootiga deeqsinimo iyo naxariis u muujisa. Wuxuu sheegay in kumanaanka Australianka ee soo dibad baxay ay fariin adag u dirayaan hoggaamiyasha siyaasadda, fariintaas oo ah inay doonayaan in dalkeenu tusaale fiican u noqdo caalamka intiisa kale.
They need to hear this clarion call loud and clear that there is a demand across the nation for a fair and compassionate society that welcomes and protects refugees, and one which reflects the kind of society.
Waa inay maqlaan codsigan cad oo ah in dalka oo dhan uu noqdo mid naxariis iyo cadaalad ku dhisan oo soo dhaweeya difaacana qaxootiga. Dalka turjuma bulsho naxariis leh oo aan dhammaanteen doonayno inaanu ku noolaano. Dal naxariis leh oo caawiya dadka baahan oo aan dhaawac u geysan dadka dhibaataysan ama dhibaatooyinka ka soo qaxay. Ku dhawaad 900 qof ayaa hadda ku sugan xiriyaha Manus iyo Nauru. Mr. Aman ayaa sheegay in dadkaas lagu hayo xaalad xun loona baahan yahay in la qaado tallaabo degdeg ah oo xiriyahaasi looga sii deynayo.
Whatever mandate politicians may have claimed for stopping the boat, the truth is there has never been a mandate to mistreat people in this way. And that, you know,
mandate kasta oo ay siyaasiyiintu sheegtaan inay u haystaan inay doonyaha joojiyaan macnaheedu ma aha inay mandate u haystaan inay dadka si xun ula dhaqmaan. Shacabka Australia meeshay doonaan baha joogaane ma doonayaan in dadkaas dhibaatada ka soo qaxay la sii dhibaateeyo. Waxaa la gaaray waqtigii isbeddel saxa la sameyn lahaa, waana xaalad degdega tan hadda lagu jiro. Mr. Breen ayaa ku raacay,
what we can't afford is more excuses, more delays, you know, more years spent looking for third countries that, you know,
waxa aynaan qaadan karin oo aqbali karin waa marmarsiinyo kale, dibudhac kale oo ku yimaada arintan, iyo sanado dheeraada oo la yiraahdo dal saddexaad ayaa loo raadinayaa, dal saddexaad oo aan markaasi jirin. Dadkaasi waa qaxooti Australia magangelyo weydiistay. Australiana waxay u dirtay Nauru iyo Manus. Australia dalka ayay ku soo celin kartaa, waana taastan loo baahan yahay inay dhacdo. Behrous Bujani oo asxufi Iraaniya ayaa ku xirnaa Manus Island 6 sano ee u dambeeyey. Wuxuu sheegay in siyaasadda dawladdu ay dhaawac jireed iyo mid maskaxeed u geysatay dadka xeryahaasi ku jira.
The people who are separated with their family, you know, it's really hard for them to endure this.
Dad qoysaskoodii laga kaxeeyey way ku adag tahay inay u adkaystaan dhibaatada haysata. Way daaleen dadku, qaar badan waa ay xanuunsan yihiin, ayuu yiri. Mr. Bushani ayaa sheegay inuu uga mahadcelinayo kumanaankaas qof ee u soo baxay siday isaga iyo dadka kale ee xiran ay xorriyadooda u heli lahaayeen.
It's very important that these people are standing up against this.
Waa lagama maarmaan in dadkaasi ay ka hor yimaadaan siyaasaddan oo ay diidaan siyaasaddaasi. Waxay leeyihiin sidan si dhaanta ayaa jirta, kamana aamusnaan karaan dembiyadaas bini'aadanimada ka dhanka ah. Wuxuu intaa ku daray inuu rajaynayo in codbixiyaashu ay diidaan hadallada qaxootiga looga soo horjeedo ee siyaasiyiinta inta lagu jiro doorashada federaalka ee soo socota.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.